masopa o ratile nnuku ntshihele ngwana mosotho mawela ngwana mopedi ba fumana thabo ngwana masopa mapaballo a ntsha lekgolo mofumahadi wa le wena motsongkane ntata masopa anteleka mawela ke isa kgaolo kapa qeto ya bohadi e ka ba na ke tla etsa jwang nna mosadi wa mohlolohadi empa morena o teng yena ya bonang dihole bafutsana dikgwela le basadi ba bafumahadi ga o so jwana mama wela bo tlhoka mohao mogotsi a e le wena thabo o tsamaile ka bonokwa Joana mama wela o tlhoka mohao mogotsi a e le wena thabo o tsamaile ka bonokwa
Yeah.